Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa. Mweke Mungu ndani ya ndoa na mapepo atazitoa.
As we all know, oh, love is a beautiful thing, yeah. As we all know, oh.
Boze,
sina mengi ila naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Ah, namuomba sana kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Oh, oh. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, utakula nini?
Jiggy jiggy,
gari ya masamaki.
Jiggy,
sina hela ya Lamborghini. Lakini nitakutreat kama queen. Nitajob usipande mat, nitakuja mamku kuchukua mama. Tutembe Nairobi, tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje mrenda mama. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri.
Time, walini cheka,
unibusema yes I do.
My boy, one time, walini cheka.
I'm gonna be the best man. Oh, 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 oh. I'm gonna show you love, my woman. Oh, oh, oh.
Because baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri. Baby, you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri.
Because baby, you're my
jiggy jiggy, unani pa gidiri.
Because baby, you're my
jiggy jiggy.
Cause baby you're my
jiggy jiggy,
unani pa gidiri.